nikazaliwa Kongo, bebo nikadenti Pamela, mikoko kama samaki kama mamba, chumani nikareti Pamela, vurugu kama shoza manfonga, najopenda deki Pamela, ulimishingo paka kwa mgongo. Katoto katamtam, kanapendaga pipi na chwinga, kimoko na kamkam, kitanda kuchi kuchi ni pam pam. Unajua mana ya neno penzi ni burudani, nando mana ukupa popote, singoji mpaka kitandani.
Got on my heart, hey, my heart, can't help me, so my heart, hey, my heart, she just got on my heart. Cheza na ngozi nikos
Pamela,
paka machos kwanchos, utamu kotos, sinaga ubitos nikons
Pamela. Unajua mana neno penzi nipurutani yoyo, nando mana ukupa popote, singoji mpaka kitandani.
Na pose za pitch, na moyoni na kuficha, licha ya mapicha picha zusho na yonipa nipa, haya umizi kichwa kichwa wala kunitisha. Usije nikatisha mudi kwa kufanya kusudi, ukanza tena siku na mchana manenda rudi. Kifoni sita tumbo hauna, na ukikatika ndo kabisa na umwa. Njo tucheze kibaku baku, tuwakomeshe manyaku nyaku, ukate taratibu yani nyatu nyatu. Kitandani unimezele kichatu chatu, siku fichi na misi kama mchezo kako kila mara. Domana wanapita peku peku bila ndala, show ndefu kwa body na ngara ngara, na vuruga shepu baka unabaki unagara gara. So don't